uThixo angakwenza uNahum ngomso. Ewe abantu kwethu bathi nguNahum lo wathi hayi musani ukuthi ndingunahum ithani ndingumara ngoba uThixo uyenze yakrakra indlela yam. Ewe abantu kwethu uboni bona uyaguquguquka namhlanje zinyembezi ngomso luvuyo. Ewe abantu kwethu uNahum wahamba norute exhwalekile.
Out DJ man.